Organize for me, Oga Lucido.
Genius manager.
This one be a wave energy productions. Big as a tick, chaka boom. Tizi wani pate after party. Batitambo hivala na kudeva kudeva madam. TNT chite to minimize. Kuma supu ya mbuzi. Nakudia nyama ya mbuzi. Kuma supu ya mbuzi. Nakudia nyama ya mbuzi. Supu ya mbuzi. Vakudia vawisi boy. Tavita ila mudasta bin. Last night sibanai. Vakudia vawisi boy. Tavita ila mudasta bin. Last night sibanai. Ati bama dia kutikansi. Ati kupate after party. Ati bama dia kutikansi. Ati kupate after party. Ziva ni pate after party. Batitambo hivala na kudeva kudeva madam. TNT chite to minimize. Kuma supu ya mbuzi. Nakudia nyama ya mbuzi. Kuma supu ya mbuzi. Nakudia nyama ya mbuzi. Supu ya mbuzi.
Pronunciation supu ya mbuzi.
Aha. Supu ya mbuzi.
Pronunciation nyama ya mbuzi.
Aha. Nyama ya mbuzi.
Supu supu.
Jitireni
Hivala na kudeva kudeva madam. TNT chite to minimize. Kuma supu ya mbuzi. Nakudia nyama ya mbuzi. Kuma supu ya mbuzi. Nakudia nyama ya mbuzi. Supu ya mbuzi.
Chitireni wana supu.
Supu ya mbuzi.
Chitireni wana supu.
Vachiteko pate after party.
Atiziva ni pate after party. Batitambo hivala na kudeva madam, TNT chite to minimize. Kuma supu ya mbuzi. Nakudia nyama ya mbuzi. Kuma supu ya mbuzi. Nakudia nyama ya mbuzi. Supu ya mbuzi.
When you see the organized family, wave and smile. A home cooked meal is healthy and safe. Our names and songs are scattered all over the borders. Mari, organized family. Hey. Soli boy.
Push up, dot.